boy. Bad boy, jam.
It's so cool, mama.
Kati kwenu kutama.
I love the way you shake your body.
Kastato sitama.
I love the way you ease your body.
Kati kwenu kutama.
I love the way you shake your body.
Kastato sitama. Kutama,
not the way you shake your body.
Kastato sitama,
not the way you ease your body.
Kati gweno kutama,
not the way you shake your body.
Kastato sitama. Bebenye nyeza musikati Oho mkwana gwenye gasitati
Labona
Basa spectinze di pepa dati
Ochagate
Miladda wa yu shaki shaki dati Anatali ya mchala wona moti Aba kofa mchala webazi na atoti Abe siteba juma banywa zisipoti Tuvi mbanga wajida musipati Simati waya wabarukebe
Babi
Atagula biyo ya mogove
Moleke
Batuba wano kwa chuda na waka Mama oche ya kuwaleka kwa chikankane Tati kwe kutama
Not the way you shake your body.
Kastato sitama.
Not the way you ease your body.
Kati gweno kutama.
Not the way you shake your body.
Kastato sitama. Kati gweno kutama.
Not the way you shake your body.
Kastato sitama.
Not the way you ease your body.
Kati gweno kutama.
Not the way you shake your body.
Kastato sitama. Rumba. Kalaka toni nana.
Oh mama.
Guno maka kwa kuchaka.
Oh nana.
Bachida na tonse kerera.
Oh mama.
Kuba na olinya boda. Singane kukadibi
Okakasa
Sindi buti ya isinga ya niki
Babuze
Vinkane spice gweba
Manage ya mubuze
Bikula buti neweba ya vachaina
Kati
gwe kutama
Minata way you shake your body
Kastato sitama
Minata way you ease your body
Kati gweno kutama
Minata way you shake your body
Kastato sitama Kati gweno kutama
Minata way you shake your body
Kastato sitama
Minata way you ease your body
Kati gweno kutama
Minata way you shake your body
Kastato sitama You the girl with a tighter skirt. Akukwata konkuba gwe tolirana. Bezi na binyuma gwe tewe mamaza. Watonde wa bulunji yego gwe nasima. Pima pima na yete bakutuka. Break it down wakuwalana. Wine up shake it down teba kusobola. Back it up teba kusobola. Ozi na bulunji chooses the attention. Baku wasalale vene kukomisha. Kati gwe kutama.
Minata way you shake your body.
Kastato sitama.
Minata way you shake your body.